Hodi kwa mama mtoto mkorofi, acha nkwambie kauna takuwa na machozi ya mtoto mchokozi, tabidi uongeze pilipili kwa biriani, otherwise kasi hivo wanachama tuliangi, atutuliangi na ndukulu ni bangi na ina harufu mbaya, ina udhi majirani lakini haidhuru ni sawa, acha wamie mashinani kaina wadhuru vibaya.
Zinatubastia kabom bom kwa kona, mina squad iko chrome na maconmen na wakora, wana diploma za kufungwanisha grogon makorola na bodom na sorora, vila mna talent so mmegeuza game Sodom na Gomora. Vuta yo trouser juu acha kutuonesha tako, vuta yo mini chini na mwaibisha mamako, kona taftola na jua kupika uji sio kupiga picha uchi, unfollow nyako follow nyanyako, kutaka nyama hapa sawa chief, ibu chari tunaita usiwai blanda na beef suangareni kaskanga, bonga shit unatandikwa kapita mba bed cover ama handkerchief. If your god is money then you're poor to me, I have a feeling you're not who you pretend to be on IG. Kutoka nasari I've been a winner, usinieke gasoline na bado mjazima moto niliwasha utri na kamna
finyo
macho macho
finyo
macho ni
finyo
aso jona
finyo
manda tuna
finyo.
You ready for the world, is it ready for you? You waiting for your girl, is she waiting for you? Lisikia type yako like my bachelors, you can it true? IG Ben, you like up and tie, feel can it true? Ni reasoning si umanga, ujinga ndo si ukata. Sacrifice ni kuifanya for family si otapa. Greatness ni kuamkia legacy si otapa. Siwezi kuwa juu ya tao, kakwangu tao si otapa.
My apartment is Amsterdam, certified rasta man. Aki sometime na hang, I feel like Amsterdam, I feel like I'm the best, need to make man impressive, si. Ku fake happiness, si. Really merciless, I'm ill, nantawates until mkubali kesi, kasi taku impress na skill, nipamba freshi, ukidea tuingie commercial still, na kuanga messy, prepare kuingia kwa battlefield, na mwana jeshi, inyele naitwa one shot kill, na filigi fitting kwa madaki action film, na believe in ziki tani by a mansion still, na kiviki chiki,
if your god is money, then you're poor to me. I have a feeling you're not who you pretend to be on IG. Kutoka nasari, I've been a winner. Usinieke gasoline. Na bado mjazima moto niliwasha utri. Na kamna
finyo
macho macho
finyo
matuna
finyo
aso jona
finyo
manda tuna
finyo
panye tuna
finyo.
Wanaume aseme ishamba siezi lima, na kamna plow mbili, yengine ni afinyo peke. Niko na ishu ikiwa tu yangu kasi kofia, kuma ishu za vitabu za historia, jina yangu watoi wako wataisoma pia, ataka utadedi kusema uku wai nisikia, nisha kusikia kila ya ukilia utarun next year, sidisia pia ilianza ukilia walai this year, bestia nda quit niko high juu niko high this year, sita kuwa high next year, kanta kuwa high next year, excuses, excuse me, please sorry thank you, mission impossible, kifo ni ngorijo, nice kupato ki try too hard to be perfect, sometimes jipe rusa tu kwa ratchet, smile kabado the pita budget, na kome pita ficha shida chini ya carpet, inapiga inapiga kushinda earthquake, inapiga inapiga kushinda earthquake, watu na rest na wameshindwa kushusha handbrake, uhunye na rao wamepiga handshake.